international. Redemption, real man. Yo, how busy, fun big big. Tell them straight things, we not keep keep.
Cause Santi,
run it in.
Santi, I'm the queen.
Sacrificial redemption pia. Mola nijia na wingi mbusala. Menipa sacrificial redemption pia. Kama blessing amenipa kipaji, wipe ya kanipa bila gaji. Kama blessing amenipa kipaji, wipe ya kanipa bila gaji. Wajela ke kunta paka majiwa, like the eagle nita place bila kuzua. Wajela ke kunta paka majiwa, like the eagle nita place bila kuzua. Kila siku minta msifu, kila siku minta msifu, kila siku minta msifu. Hey, 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 I'm safe.
Mkimbilie huyu Mola. Mkimbilie ndo mwenye funguo la maisha. Mkimbilie huyu Mola. Mkimbilie ndo mwenye funguo la maisha.
Moyo kwange uno ndaliranga sana. Na watu nivambiranga. Mawazo yo yatisimua sana. Yeah, yeah. Oh, we really say atakalkalt, we are calling. Cassettes, we are breaking. Day and night, we are praying. Love and wisdom, we partaking. Atakalkalt, we are calling, calling. Cassettes, we are breaking, breaking. Day and night, we are praying, praying. Wisdom, we partaking.
Yeah. Who you more like?